Sidjo Tamani, toutes les voix du Mali. Sidjo Tamani.
Dans le studio Tamani, quel est Kabarouji Amen et Fulfulde.
Sakirabe hidibe on e jam hali ande hande aljumaare sappo e tati lewru mars 2015 sappo jeɗɗi yamɗe ƴaɓɓudema silma capanɗe nayyi e joyyi ley radio Kounare kañe e commune Sévaré o kala Bocar Soury wonɗo kabaruji ɗo Saloum Diawara wonto ɓoggi janɗe to faa joni pelle murtuɗo burdaɓe ɗe ana ana e jiidal kidal faa ɓe kalda goota kikiɗe janggo ɓe kaani sellinde yalla ɓe tongan ɗeleji talki ɗum al kaldal aljel ngal na ɗeɓe tongata ɗi leyɗe aduna ɗe ena aɗi anni wulniɓe ɗe pelle taw 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 yalla eɗe tonga talki ɗi ko yaawi yaawi goto e milannoɓe cabimbimɓe war hoore lotel jokka hono ley terrasse mbiyetegel terrasse ɗo bamakoɗoɓe goto mabɓe ndenno kañum masin mbinama dental police gendarme en ɗo bamako ɗo ndende wiyetede mayambugunde fiyaɓe ballon koyɗe mali hono ɓe kiɓɓinali duuɓi nogay ɓe wonɓe sénégal ɓe ndenno ɓe ɓeydi kase e bawɗe mabɓe saabi de ɓe pii donc hono sonoroɓe mabɓe keñen du kase ɓe ɓeydi ko yaade yesso ndenno tawede ɗum ana hano ko tawede ɗum ɓe tawete e hono ɓeɗo fiyaɓe ballon leyde aduna honoroɓe mabɓe gaɗo wal e ley leydi aduna gala ka ala garowo eɓe kaani fiidude e sukaɓe leydi gana ɓe tapo bisimilla moɗon studio Tamani. Fa joni kaldo nenno hal kidal koɓe ana e jiidal yalla eɓe tonga talki ɗinaɓe talka ɗum koɓe landoto hoore mabɓe fa hande ɓe gaɗi toon pelle kurɗe ndenno faaɓe ɓe peccike toon ɓen landodira ndenno ɓe tottodira hakkillaji e dow ndenno koɓe kawre muɗum fu ɗuɓe kaani jokka sellinde soɓe jaltina sella salimata daw landodiri e goto mabɓe biyeteɗo ha tawi Agu Mamed mo ema en ne lakede nde Oumar Wayga ɗow
sa ƴeewi ley ɗum fuu hono yimɓe le gomɓe ley nokku noddirteɗ agent waddo kamɓe ɓe mata e ley hen hono koɓe dartata ko fewi koɓe dartata ley hen ɗum onon nokku heeƴano wiye kamɓe daronto ɗum ƴeewe hono yirwere waɗirta tawe kamɓe darini ɗum du ɓe kolliti wiide hono ko yiyete ley hen ko on ɗum kaldale kawral ɓiɓɓe mali fa dewrita na hono nokku o haybirte hono ko haalete ɗum woni ley beeme anndi ɗe ko ɗum wona hono haala amen mine yimɓe le guuɓe agent wadde ɗe saabi de min tilaki ƴewtade yimɓe amen ɓe kawritel amen ngal du timmay tafen fami gaddo hen communiqué oɗo mbawi muncade fa kikiɗe janggo so paamo ko woni ley hen ko jotole beeme anndi ɗe ko wa hokkude on dow hen taƴeral saabi de min tilaki kawritel amen ngal wala fuu komin gaɗi dow hen communiqué tafen
ndenno yiɗirde haala wiyetene e RFI nde kañi e sika abdou kanko mo keƴaɗo leyɗe aduna ɗowniɗo ley bamako ɗo en ɓe lannodiri on holliti wiide e ley RFI wiide ɓe ngala ndenno dabere fuu sénato ɓe jettiraka ɓe tongan talki en da saabi de ɗum watta so jaam heeɓe e leydi mali ndi keɗe ɗe Oumar Wayga ɗo
il faut bien
kaldule kawral ngal e ngal hani timmude jama o fuu tan hani famrude ley hen guuɓe armé ɗe fa yettu yo laamu mali oɓe fuu eɓe kaali yaltidi ley hen ɗacci gooti hono ko dartete ko fa heeɓe ley hen ɗum wonono wiide yalla jaam e deƴa tan warta ley nokku o mbiɗa wono haalde wiide jaati wona hono ko tonga le ɗireji ɗi ko tan timminta tiiɗallaji ɗi ka wakkati joni omo fana hani hollude annie muɗum fa ko dartete ley hen ko heeɓe ɗum laato honno jama o miliraino du wakkati joni o so honno laamu o worri ley créduji ɗi ɗum ha jafa ɗum waylite fursina jama o ƴeewa ley hen hono ɗatti kaɗi yaltinede ƴeewe du yalla hono watte fa jaam e deƴere waɗa ley mali fuu e mangal
muɗum
ndenno dental pelle ɓamɓe kaɓɓorɗe fa dentoro so ana tuugi illamuɓe ɗum kañum ɗum ɓe gaɗi wullago fewde e burdaɓe ena murtuɓe ena yalla ana tonga talkiɗi yalla jaam an keeɓe saabi de ndenno jihadinkoɓe anni cako en sahal leydi meɗen ndi fa mbasa jokka deƴere wasa heɓede mare mayga nden an ha ko holliti hunde fuu no jokka kanko mo lanodiriɗo ena hunde fuu no jokka siki hono hooreji mabɓe goto keɗoɗen Ousmane Dikko
ngal kawral ciñinagal goho lewru mars to algérie to yo tugal ngal ngal malinkoɓe kaani tinnade muɗum fa deƴere dewrintinal warta ɗum e taweede heɓɓe hen ɓe tinno jaaɓa fa ɗum gonɗa e ley laaɓal ɓernde kabaru yaltugol amen e CMFPR2 ana famni min tawɗaka e ɓantugol hoore mum nafaka yimɓe amen ɓuuri nafaka minen ɗe hoore ley CMFPR1 mon fuu faama kawral CMFPR3 e CMFPR2 ɓuuri nafa fay somen jiidan e sakiraɓe amen ɓe CMFPR2 ɓe faaɓe kewte saabu ɓe majjuɓe noon
ɓe tinde neltiromin min jaago mo e helloji facebook e twitter studio Tamani ɗi on jarama den no ko nandi e goto e warno ho warno be hoore jokka hono yimbe joyo le hotel bitengel terrasse do bamako to en ngel de jokka hono uppidrum do en an han ko to police en gendarme en dentinum lohi ko be e le hon le do balde fa goto mabbe ka maati dulle de ne manyam bugude den be be holita be de war hoore yalti masim binimo gila jeddi lewru mars wonno ko dum wonno kede Ousmane Diko
kibi do e hoore je hejabe habbitibe be holliti goto e torrobe be hebama sabe heddima hen de osalino nangirede juude de faande e wi jokka horeje o holliti yodum suka jokolle mo dubi nogay jeyado gaaw le dehaane manyam bugu do bamako do o hebi andanede goto e mabbe do holliti yo o labino do hore o salike dum nangirede juude o darti fellude goto e habbitibe yoga du wi piyande kondi pade o cikitaado warede yodum neddo gonnodo e dow moto padnodo grenade le bolol noko restaurant terrasse policien oni do mali do horobe france kanyi ebe leydi belgique be fu notike le lugade torobe sapon dawri dobe ngoni kebabe famenede le mabbe neddo rusi jogido talkuru leydi enka ko mali kanyi e donno goto lojado ngoni be andanaka
nenno holliti de fedde député humanide kabaru denago be mali ne en kanyum be nelani ministre dido ministre denago o en kanyi e kumanido kubeje leydi meden di en biete do sara sama ke wara halon be hono hen fula jokka hono war hore yon laati gallo letel torras hono badi e dabere jibe kebe fiide den kanko biete cheman iber kulwali kanko no hore je soldate be leydi meden di kanko du o wara o hollita tan hunde fu jow wara humpita be do hono jambaaji gadde leydi meden di ko sagiti ko kaborde nangade ley hono perwol biete gol mande do bam ko do en e ko wonno nafa maji sorda se hode societe leydi france mawdi biete de journal et design kanyu e jokka holite o sede mabami anniya mawdo fewnude kabaru poynirdi nokkuje forobaje e ley malikala lampa beddaaji ko foti temedere e sappo woni cindaadi ley gawo noga e joy an ha be cinino burem den no sappo be ngadi bariya cafande joy ley gawo jaat e hore mudu noga joy an songo den no dum an haani laataade feccere ledde hun feccere ledde bonde won leedi meedan laato safare mudu do reena hawaluji mun kaza imirana may ko kilu may ga mo lanondiri e hore ji mabbe biete de lura par gente den no kere de Ousmane Diko
kibido e horeje hejabe habbitibe be holliti goto e torrobe be hebama sabe heddima hen de osalino nangirede juude de faande e wi jokka horeje o holliti yodum suka jokolle mo dubi nogay jeyado gaaw le dehaane manyam bugu do bamako do o hebi andanede goto e mabbe do holliti yo o labino do hore o salike dum nangirede juude o darti fellude goto e habbitibe yoga du wi piyande kondi pade o cikitaado warede yodum neddo gonnodo e dow moto padnodo grenade le bolol noko restaurant terrasse policien oni do mali do torobe france kanyi ebe leydi belgique be fu notike le lugade torobe sapon dawri dobe ngoni kebabe famenede le mabbe neddo rusi jogido talkuru leydi enka ko mali kanyi e donno goto lojado ngoni be andanaka
sakira be bangal birki tiagal fi figol ballon sukabe ke ay kibina do no gay kawri e senegal ala pileto sukabe meden be yidige kenya yade yeso sabine be pis sukabe afrique sud be badi didi e go ko adino do pile sukabe zambie be gotel den dum an sabim bina be tawde e sukabe fiobe ballon leydi aduna la aduna jokka an han ko te alan garo o be kani fidude e sukabe leydi gana wakati 17h sakira jeewe ko wodani en banga region ngaji holitede jom en do kamotoji tati ibi nyafunke be nabanno jombaaji mabbe goto debbo nokku bete taborak den e ley hono commune tonkato en iude alal bare warde hande jokkat ronkam fu andede do be jari be jettaaki to tonkato be ibi nyafunke do en be jeego yon kala bala fu do be mata telefon ngaji mabbe do fu ko uddi dunke ande le golleji ciudi banki nyen poddi batu mawdo keri do to seguto en fa be jidato e yadobe halaji be en fa be kumpeda do e dow kabaruju kebende naari kanyi en e desari kanyi e hanu ko tawede kebedu kanin jirwirede e leydi banki jimeden didi projet mawdo pabotodo bangal ngureji e leila mu kulikoro o ena faboto fabori ke hono bedo ndedo walde rewbe banambe biyetede bekkati de ena ko foti tonuje jeddi ngure hono gawri mbayiri kanye e mbambari kala leyindi holitide e leydi belgique woni notori be ko yata miloji joseva fa hono o projet heba tabintide de ton Nen no ministre jalini kubeji obete de sada sama ke Abdoulaye Idrissa Mayiga kanyi e kanko yihino kulikuro humpitoyde to enna e do woteji di jokka hono ko di ciotira sababu mudun ko enna e do dabaraji piali yalla cagal joni fa do heba do tabintina e leedi meden di e tidalla goodi dum cagal mum yewoy galewal ke nangal jeunesse to kulikuro to fedde député ende kanyu humaninde kabaru jande e nesuji ndena kanyu yehino sikaso fa humpito e tidalla goldi to en be jidi to e mer en be fa yoto hono hore be jangino be lekol fa yoto jango be lekol e sara mudu en kala den no ben koliti wide rafi dewta ana e mudun to ende bangal tidallaaji den no ko buri lollude hen fudu yo jangino be kanyu won ko tottata hono tobbe de be kebata en ngam jonduji mudu jobata ketu sakirabe munye sedade sabi de en jandal woni on kumpita ma hande wiide fa joni pelle murtude kanyun jaybe de tongano talki aljidi an ngonde jidal kidal to en fa be kaldo ngota leede aduna de en ngadi wullango fa jaka an ngulni be tawtawdo e yalla be tonga talki di en goto e milanobe cabbe bimbe war hore lotel wiide ngel terrasse do bamako do ngel goto ma wara ma beta de den manya bugu bamako do en fiobe balon koyde mali be en be kibinal dubi ndokay be den no suka ay meden be en kenyin dumbe kawi dana sabi de be jari yeso sabi be kibi badi didi be to bandu go tawul ko hebi be kani hawtide suga be gana be alangaro o wakati 17h sa kira munye sedan de sabi de yotel pula ko wodi on jarama